the day I saw you, and I say you go be my boo. Kuwa maisha ni mwangu tu, unamanisha vingi ujui tu. Na something that you don't know, mada kwa nawe mekwara tu. I feel it crazy, navoni jari na ila za upatu. What I can do for you baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi bebe, the way you love me baby, let me confess. What I can do for you baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi bebe, the way you love me baby, let me confess. Nataka nishe nawe mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasikodhani nawezekana. Nataka nishe nawe mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasikodhani nawezekana. My baby, my ginger, basi umeumbwa kwa ajili yangu mimi. I never felt any danger since I met you, mwangu maisha ni. My baby, how fussy, manija mpaka kwa utosi. Chochote kwako, yes, anything you want, itatapambana. What I can do for you, baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi bebe, the way you love me baby, let me confess. What I can do for you bebe, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi bebe, the way you love me baby, let me confess. Nataka nishe nawe mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasikodhani nawezekana. Nataka nishe nawe mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasikodhani nawezekana.